na kiongozi
wa kamba mangwe
bai tutwe na kiongozi
wa kamba mangwe
molo mote sia aina
batie tobeana
molo mote sia aina
batie tobeana
Shita,
when the one that gets you down,
when the one that gets you down.